na utam lafu na skati sikuizi kugongewa mambo ya town ilbidi nijiset na niga na request ilbidi msare jeans to the dress not the best ukizima na chorea misi wangi kungojea miuki nfuli ya vest the rest na jugongea utagongewa nasima yae we utagongewa nasim lango utagongewa we nasima yae
chorea kaliongea si mayai lakini kalichuya
chude kenje kanalipiwa kasup kaka endethe kadai biflele tumiche veve I'm not didi miti kwangu ni
samoro idwa samoro kidwa samoro kuna dema na kuchocha okan gimoro you come tomorrow hapana kukam godoro kuclap chicks ni masea giza totoro
utagongewa na si mayai we utagongewa na si mlango utagongewa we na si mayai utagongewa na si mlango
I didn't have to say it sababu mimi napenda magode daily ilbidi ndos kwa sel sababu mimi nakuanga loaded daily ilbidi
utagongewa na si mayai we utagongewa na si mlango utagongewa we na si mayai utagongewa na si mlango
inaongea nimeenda round sana chorea kaliongea si mayai lakini kaligongewa afikenda down unaichorea chorea na nikarembo naipolea mbolea funka iko chini unaichorea chorea ati alisota juu ya pattern potea.